abazungu sanga nandiganyirwa n'empono olumbe lw'obwavu kati Uganda n'ebyayo bifuse bya bulumya ina yayongerwako akyali omunaku n'osimba nasobola obuleeka nga njagala nfuna ensimbi bafuluma wino state council n'enjola ebyange n'ebitwala nga ze nsaba sikyaziweza kati ndi mwavu mulwa ne sabbuuni gwe naaba okutembeya bakunnemesa konze kanvuge bodo mugagga yagigula ku masyolweggulo ne banjola tebazigoba mu kibuga zasusse obungi kati eri ku poliisi yannemereyo olw'ensimbi ababooda tulinga abazza emisango mu ggwanga poliisi weekukwata tobulwako kyosasula ne bw'oba n'eremeti n'ebisaanyizo wakiryekusiba ogwa jaketi ennyingi ez'oyambala wano mwakoze etteekesibwa ennyo ku ba booda obuli asemberera emmoroka mu mukubo amasasi kati naffe tulagira mutukolera amakubo nga siga mmoroka ng'agatwala ba booda era okulaba obw'emmoroka alinnyeeko tuba kuba amasasi ati etteeka bwe lyagambye ebyo bwe babinnemesa konze guno ogwa takisi batambula batudde bo bakolera mu masanyu emisolo gya takisi gyokkanze gye gyannemesa nga zensoloozebwa zisinga zeekola olunaku osasuliza paaka site kanso zeeyagala buli site gy'obaako lisiiti gy'osasula kyokka nga ne mukama wo aba alinze ensimbi kondakita ne dureva ne musigala mu bulumi wano mu Kampala omwavu takyayina kyayogera ne bw'oba n'akayumba bakusinda n'ogenda omugagga gula n'ogaana tabulwa wa kuyita bakuleetera empapula bw'otali ku maapu ya kibuga eyalinga yeekolera ekibuga bakinnemesa ne balekamu abalalu ssaako bakateeyamba bakubye abatemeeya abalalu bali ku mbalaza kyesimanyi n'abalalu bawa emisolo mukyayi waffe waka ne neerimira ettaka baalibba kuliko faamu z'abanene tunaddukira waffe gye tunaalima akamere nga ne mulwere ewagazi bakyayina beebeera mulala nandigenze n'ennyimba naye ebidongo byatabuse temukyali ensimbi osanyusa bantu n'ogenda okutimba baana batusasuza ensimbi ebipande okubitimba era osasula omusolo drive osasula mutuwoganira ekibuga kyokka nga n'ennyini kifeera ayagala nsimbi mwali tusabye ensimbi ne mutuwa obudde obumala essaawa ze mutuwaazi tulemesa okukola abantu bajja ssaawa nnya bamala kukola omukaaga n'oggalawo olw'obulungi bw'ekibuga security gye nsasula ebeera ennyambi eki lwaki siva mu bino ebintu by'ekisiru wano kampuni z'omwenge zibasasula emisolo kyokka mukikomya abagunywa muziremesa okukola ne gwe gwayikidde mu mukwata n'empina agabana mukoze kyamaanyi okutulemesa otubisi kawunye musi kigaana ye wano yandise ne mukolayo n'akalala nga kapima amacupa naye ow'ekikwimu mu musiba n'owaana lwaki temuweera kampuni osinga okutigomya abantu amalwaliro ga gavumenti mugajja lw'abanaku omukyala yanfaako ku lw'ensonga y'ensimbi musawo yamuleka awo maama n'afa n'olubuto n'adda kwalumiddwa ensanafu kuba amuwa ekikumi ebintu mwe twandijja ensimbi okugenda tweyagale byonna baabitundu mwavu takyayina w'afunira wano nansono fyeta eyo yatundiddwa mpaka yadi nawe omugobyewo abantu owina omutugobo oba nawo mwatunzeewo oba omunaku anaalyawo nandigenze n'enjogera ne taata nannyini eggwanga naye okutuuka gyali olina kuwandiika bbaluwa ebbaluwa ogitwala eyitamu abo b'oloopa beeba musomerayo amaaso tegakyabiramu ekisinga okuntamya uganda ngiddukemu yo buli byekola bibeera bya kisiru wanore tuwaro nchinga lole kisimu kwanga Kenya yali nchinga gari ya muka Tuwaro nchingo budomo lobo fikiri levi muri Luanda yali nchinga nyonyi jebuse Luwache vya Uganda vya Bisemba Munde kenze nengenda Wane bibiro lya masanyalaze didi mukwanga Nietu koze sasola na generator Luansonga ya masanyalaze kutatumala Kayamba bebe rubali namba beneiba Amafuta tu atandi kukasima mukwanga Na yu kasenge jate kagenda Tanzania Shogoka kumia otu gajia kwa musoro We muna sero sigaroli mazika
Kasane kuma Gavane ya choke dolu sinisara Nabari yobali mazika
Nani genze wabisa ya manyembera jembitamu Yasimba karina security ya retampia Katina atuka atia wakulwe ujadula Nakubakia bali wote kulia tegira
Kasane kuma Gavane ya choke dolu sinisara Nabari yobali mazika
Omulala seka umaruna ya junaba naku Obangende uwa sana ya nanyama
Kasane kuma Gavane ya choke dolu sinisara Nabari yobali mazika
Omugaka chumiru na kulira wakaka kwa garana Yani nyami na yoku toka javira Mwa sarunda mama ziba nkambwenyo Kambile kesiri na gayomba na mwazi
Kasane kuma Gavane ya choke dolu sinisara Nabari yobali mazika
Omulala mama fina na ya junaba naku Neku vya mutuka kuko wa musoke ntia
Kasane kuma Gavane ya choke dolu sinisara Nabari yobali mazika
Erika mbojo kende vinji nyolu obumi Mulekeni mbiko mbya tibinku vya masasi Olaba waseka wisa tanina vya yogera Na yato olonza alasa nye vyeche siru anda kanjite Amanyi gampende Kale sichari na suwe
Remember when you come
to
www.djericom.com